Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakirabe hewdiɓe studio Tamani ono e jam pokale sorion gaɗo tinta on kabaru jugoɗo ɗo e ñalawma o eno hoorejo leydi meɗen Ibrahima Boubacar Keita ana e dawol balɗe ɗiɗi Dakar ndennonmo leydi noon Sénégal o jaate Macky Sall jaɓɓo yimo ndenno janggo ɗum omo hani yaade runde guure to e yiidude e malinkoɓe jooɗiɓe Sénégal. Baale partiji politique e kañe e hunde fof ko wonnojo baale kewɗe jama e partiji politique ɗi galda e laamu o miijango kolliti miijoji mumen caggal ko gouvernement kesa o joina enno ko ɓe kolliti abada oɗo gouvernement wawata yettinde aadiji muɗum. Bumbuji ɗiɗi neldama fajiri hande ley gawo wotere nde enna hakkunde gendi to pey saami wala fo barmuɗo hen ndenno batu keeriɗo dow kabaruji maccungagu o ena ƴeŋi keñe suka debbo mo duuɓi sappo e goo ɓooli jeeyaɗo les commune gosi o ton mo iwata an holliti miijako muɗum bisimilla moɗon studio Tamani. Hoorejo leydi meɗen Ibrahima Boubacar Keita ana e Dakar lammorde leydi Sénégal balɗe ɗiɗi o hani waɗude ton enno hoorejo leydi enenno Sénégal o jaate jaɓɓoy kanko biyeteɗo Macky Sall kanko jaate silmini o caggal ɗum enno o ɓe jewti doyi kikiɗe hande hoorejo leydi o yiida e député en ton ɓe janggo omo foti yaade ƴeewoyde e runde guuri nde enna ndenno hollitidde hunde nde ɗo runde ana mandina tampereji e torraji ɗi tubakuɓe pawno emma e ɓaleɓe ƴaɓɓade ndenno so o warti nden o yiidata e malinkoɓe jooɗiɓe Sénégal to keɗe ɗen Ousmane Dikko.
Fas wala ko mbi kabaru ko naɓiɓe ko heewi haala mum haalete leygol ɗo dawol puɗɗaɗo fuu yo kabaru Amadou Toumantouré kananke kiɗɗo Mali ñoguitiɗo toon caggal kudeta kanɗo du jugede ley laamu Keita o batte jamba mawɗo suudu baaba cakite lewru décembre 2013 gouvernement hayfi Amadou Toumantouré ley laamu nde yeɓade fa sa hal Mali naati e juuɗe guɓe joom en kaborɗe joni ono laamu Sénégal wi andanali ɗum hunde ko gueɗi hakkunde Mali e Sénégal yo kabaru yawara mobilaji Sénégal ana heddi ɗo wonno so wayde jaɓande fandu essence tata ɓurdu mobilaji iyoje li Mali e ɗum e ko julaɓe Mali metta e majjum fa sanne e cakkite du kabaru Ebola awdu ana huɓɓi hoore no ɓe dokkodirta juuɗe fa pati o sako.
Gol hoorejo leydi Sénégal ɓuy tan e tiɗallaji kewɗi hono yawarta yimɓe e marchandiseji muɗi enna ɓe biltan du eno kabaru jaagu hakkunde leyɗe meɗen ɗiɗɗe ko ɓeɗo keɗoɗen Ousmane Etienne Sissoko kanko mo jangguinowo jande dowdo wuure keɗoɗen Oumar Weygalou.
Ngal kawrital ngal waɗa hannde o ɗum woni kanko hoorejo leydi Sénégal o kañu hoorejo leydi Mali ndifaɓe joddoɓe e kalda ɗum woni hono tiɗallaji goduɗe hakkunde Mali kañe e Sénégal ɗi sabi sa ƴeewi tiɗallaji ɗiɗi godi hono to leydi ndi sertatoto jaati ɗum woni so kanko hoore leydi o yaadi ɗum woni e ministre ngaɗo makko ɗiɗon ɗum woni ministre kuminiɗo jakkari leydi kañe e ɓamugol kakilamu kañe ministre makko goɗɗo ɗum woni kuminiɗo yawari faɓe ƴeewa ley hen ɗum woni dabareji ɗum waɗandu so kanko IBK o fewto e ɗum woni suudu assemblée Sénégal mawnu ndu o haala ley hen ɓe piya ley hen dabareji ɗum woni yalla jaam e deƴerana warta ɗe nokkuji ɗiɗɗi fu Mali kañe e Sénégal saabi hande o sa ƴeewi ko foti temettati camion ɗum woni hakkunde Mali e Sénégal ay ɗi camion ji ɗi gadda nebam kañe kulleji ɗum woni guure en
biyeteɗo Bel Moktar nananama Liby kanko o neɗɗo akimikiɗo o wono hooreji leydi o holliti ndenno tawede hunde fu no makko Liby ndenno an hani ko tawe ɗum immina hakkillaji farte mawɗo woni hen o wi on ndenno biyanoɗo maayi so nokku nananama nokkuji goɗɗe an hani ko tawe deser deƴira wasa wartude e ɗeɗo nokkuji alsaweere ƴaɓɓire nde enno soldasi Touba ko goto barmi saha leydi to ngam mobile makko immodike e bombure ndenno hedde ji tisalis to woni ko ɗum woni omo wondi e won jaade ana yimɓe an gonde hon jaade mo dogo torore tonde enna ndenno hollitama ɗum ana hana ko tawi soldasi leydi calɓe caddi ɓe kamɓe ɓe kolliti jihadinkoɓe akmiɓe jaate e jaade hoore muɗum kañu en iri ɗeɗo bombuje hedde tisalis to ena dental baale e parti ji politique ndenno ɗe dawrita e laamuɗi enna denti wiyete e walde mawde wiyetede FDR ɓe kolliti miijango mabɓe caggal ko gouvernement keso o joƴina ko enna hoorejo mabɓe o enna saabi eɓe luttodiri e laamu o Amadou Koyta kanko mo holliti hunde fuu ko o gouvernement dawri caggal joni laataw ɓe wawata yettinde aadiji muɗum keɗe ɗen kanko jaate Amadou Koyta.
premier ministre keso pamama o ko min dani premier ministre keso pamama o gouvernement gouvernement tidon o gouvernement gouvernement on politique o gouvernement gouvernement ko woni kala tan woni golle wala kamar dum ne kam mili gouvernement ko ibri bogar kedo wadi tun o wana gouvernement wa bawdo balle mali andi be fu ki dal woni problème amen fu ay ko premier ministre haliko o ki dal dum ki dal wa wa wotide citane goto ana ma itan idi tati ne e joy dum ga min kam mili kambe law mo mabbe sa itti ki dal fu ko hedoto wala kamar dum joni min ka ko min li ko min darta gouvernement golla ki dal ko de libéré gouvernement golla malen tamtian be sande tamtere fon yo min kam mila yimbe gol koy debbo gonno o gouvernement wa wadde mo golle ay dum ga mi jewa do e citane ko woni fu wona kam dum dum ga min mila malen ga fu jewa ke gadi boti ibri bogar gayta joni woni debbi jitti fe fu de wata ki so wona courant wona so wona ndiya wona so wona yimen tamti te mudu yimen ga wona joni dum fu wona kambar dum ibri gawara wona edi dum fu wona kambar dum ibri gawara wona edi
tamani
walde de wana jallam de tende semdi de yo fanda mudu yo habude e ko yimbe yogabe ngotante le parti goto so jambo on parti bayilto e parti goddo ko en den no be jeliki du yalla nuygal sariyaji galdu an han ko tawe jewte sabi bale kewde an an dente do tawe de kana rentude den holliti de fande le basiji burdabe hono dodinobe e dodinobe hun fu gonno dodinobe e bomel e burdabe bomel gel sappo e du sappo e go le wure mietengel ina bel bel dan no le commune gosi o en na han ko tayde be jadi no magel fa no ko bietede Burkina Faso ton be torlingel fa san be golli nangel golleji ngel bawata fa yotto hun fu ko wonno joka doroyde e hun fu ko no jo bosugol den no hun fu ko no kambe burdabe jate piide dun an han ko to hosino warde ngel to den holti de jati ke makko do bama ko do bietede Idrissa ag iklen kanko mo micintini Maria Maiga kanyi e Mohamed Ali hun fu ko torano ngel ngel ko lel ko torano bangal mudu hedde Burkina Faso to kede Ousmane Diko
Halimatu akiti
Halimatu gosi nyandende wibe halfaabe saara e makko ngari to hodorde yeso abbi ko wiide e garani Halimatu fa walla be golle suudu den Halimatu taw ya fa leedi Burkina to hodorde nyongiti mento fayso o nyawi wala killaado mo laamo o to gosi to nelani e o woni juude mudum be to Burkina Faso to wartire Halimatu sona dun tam be tawam ben ton den o wartire on golum boccendere so totti dun inde andite golob ACR be andana dun leto gollano toru bomi tati goddi amo wonduno e mudun
terfi
dedo jidal jidal wadi kenyen kuchala kawringal hun fu kono remobe rimo segu kany e sigaso den hollita wiide hono remobe kuchala ko futi milliardoji sappo e jetti seva be kebata hitande fu ella e demalirimo deno David Kulbali kanko mo lamdondiri e zana jara kanko goto e horebe servisi demalirimo ton kede Umar Waygaru
sa a travers l'agriculture
dema kany watta fa nyame fa haara warte leedi di sakal madrasa di honon demo rimo jati sa ba misala joni kambe remobe rimobe ko be kebi lihenan yafa e milliarduji sappo e jetti ko foti million temed jeddi chapande jeddi dum wattama le ngure kanye kulle godda am ton sa bami le sahal kuchala do jona tan ko buri million biadam be ka fano nguri hono do dum tan kanye ko nande muuda e ngurna mabbe do an newi do ko be demi ko fa heddi ko mobili hen ko an yafa e tono ju united
300 000 tonnes de céréales
tamani tamani sejo tamani
do kadude bangal kabaruji don hono mawdi jodon en jaran hono iwrandi en bangal reso ngaji meden fajiri hande bombuji didi nelda ma legawo wotrende en fili bangi kan soldats en biete do firunto wande da en kanyu samoy fa firude balon ko ede wetende kasekita to larme mali holliti bama anniya nan humpitide jama o pati hakkilaji immo e legawo holliti de fa hande bale wa bale didi de gana jelamu wale kanyi oxifam mali segu bami anniyaji faminde suka be rewbe worbe nan hunde fu ko ne kabaruji mudu en kambe worbe ko be potti daranade e beddo sukabe dun ko pon daranade pati be torre hakkune mabbe ko be foti ujunere sukabe ngara kumpite dido kabaraji sukabe rewbe e worbe fiobe basketiji les régions sigasu be en tawandiri kuchala sukabe rewbe nan kuchala be ndadi be pelle de rewbe de kala sabbe kuliti mi labi jiddi woni ko be kabe dow dido jiddi kala kambe mbawi sukabe worbe be dun e lei labi jiddi kambe naabi joy woni ko be kawi heddibe en den horejo conseil cercle o kanko dum mo yiwelti ken fa mo nelani be be hirtidike mabbe on jamma jiide do kabaruji jande puddi sigasu den no famde lede do jolle faanda mudum yo humpitide do jawdiji nangetenedi hunde fu gono nana teedi e le jande den haw jore mawde an hanu katawe wattane dum do hakkille den no an hanu dum hono wajimbini hunde fu gono janginobe be en dum ɓuytane ɓe ɓeydane faamu hooreɓe ɓe ɗum an han gota ɓe mbilta e l'école o ɗum ɓe mbilto e muɗum faa laaɓa banggal politique yalla jande nde ɗum ana jotto. Nden no beete hannde jiidal waɗi kulikoro dow hunde fof kowono kabaruji golleji sukaaɓe janngooɓe neno ɓe tiliiɓe faa ɓe ngala golle yalla ana haan ko tawi piene dabareji yalla ɓe ekkintine laaɗo haan ko tawi walde nde wana jeya laamu wiyetende agent Mali ɓami ɗi anniyaji mawɗi yalla e ɗum tabita e ley kulikoro. Beete hannde cuuɗi l'école Kucaala bi dabareji mawɗi faa laaɓal tabita toon walde nde wana jeya laamu plan plan Mali kañum tuugi cuuɗi l'école ko yahata capanɗe nayyi e ɗiɗi ley hono wiyete hunde kap ŋaaji ɗiɗi ɗum faa ɗiɗo golleji laaɓal wawa tabitidde sukaaɓe ɗum keɓe no juuɗira ɗowtira juuɗe muɗum banggal hunde fof wono jokka e jeceniɗa bisimi ɗo kadduɗen e jii janngo banggal kabaruji.